ngisafuni kucabanga kutsi kukhona lokungcono kunawe. Angisafuni kucabanga kutsi kukhona lomhle kunawe. Ngithi khanza ngikuce ngematfolo nalendandatho yedayimane esandleni sami. Ngicela kunye nje kuphela baby kutsi uvume kuba ngumngami. Oh, lamhla ngidibanisa lilanga nenyanga ngithi ase kube kunye kukhanye phakathi. Lamhla ngidibanisa mina nawe ngithi ase sibe munye kuna phakathi. Kukhona longcono kunawe. Angisafuni kucabanga kutsi kukhona lomhle kunawe. Ngithi khanza sengikuce ngematfolo nalendandatho yedayimane esandleni sami. Icela kunye nje kuphela baby kutsi uvume kuba ngumngani. Oh, hey lamhla ngidibanisa lilanga nenyanga ngithi ase kube kunye kukhanye phakathi. Sibe munye kuna phakathi. Vuma baby,
vuma,
ngicela uvuma baby lamhla. Kusho tu vuma baby, yeah, yeah. Kusho tu vuma baby. Tibani salila nganenyanga ase kubeku.